mwanyu emirimo gikoze nkumu naye mu gyonna tofunye mu bantu abaana bo tebasoma kikuluma naye terikyakola kugamba nti totya ssebo mu maaso ga mukama terikigaana musajja omugwe mmanyi embeera ye yali yalema emyaka asatu munaana ali ku kidiba ebibi ebikanye yesu olwatuukawo yayogera kimu oli n'awona kugamba nti totya ssebo eyakola luli ne leera waali olwaleero nkirangiridde
emitawaana njo nankigenda
byona ebyali byalema
obiwangula kuba biyinza waali
olwaleero nkirangiridde
emitawaana njo nankiwedde
byona ebyali byalema
kulinnya lya yesu byona bigenda
olwanye nyogofumbirwe ofuna makawe yagale dala 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 byonna obikoze naye mu byonna gwe tokye mu kantu otambudde ng'obigula n'ebikalambu nabyo byekubye kugamba nti si gwe mubi lwakuba waaliwo ebyasiba naye nga tuwadde obuyinza ku njaba n'emisota tubirinnye kugamba nti bona obirinnya ojja kuwangula ogende emirembe emyoyo gy'ekika
katugirinnye
tubalewe wammwe
we mulinnye
ebyansi banange
tambirinnye
mbirinnye
mbirinnye
emyoyo gy'ekika
katugirinnye
tubalewe wammwe
we mulinnye
ebyansi banange
tambirinnye
mbirinnye
mbirinnye
Fanye nyogo fumbirwe Ofuna makawe ya gare Dala 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 vyo no vikoze Na ye mubyo na kwe toche mukandu Otambu dengo vikula Nevikalambu na vyo vye kubye Kukambati sikwe mubi Lwa kuba waliwe vya siva Na yenga tuwadobu yinsa Kunjava ne miso tatu virinye Kukambati vono virinya Ochaku wangu logene mireme Emyo yoje chika
Tatu jirinye
Tuvale we wamwe
We murinye
Nevya siva nange
Tambirinye
Mirinye Mirinye Emyo yoje chika
Tatu jirinye
Tuvale we wamwe
We murinye
Nevya siva nange
Tambirinye
Mirinye Mirinye
Kubabi insawari
Olwale ronchi danki